Yes.
Mr. Five, you the five. Set one
up. Hili ndo malawaita. My brothers and my sisters. Tulikatike paka kuchi. Tupige dansi paka kuchi. Hola, yes. Mabibi na mabwana, yes. Obula na wasichana, yeah. Karibuni kwenye game, tuweze kujuana, yes. Rich man, hivyo ndio wananitaga, yani kwenye hii game, wananjiwaga sana, yeah, yeah. Haya mambo sianzi leo wala jana, yeah. Mi wapandishaga mzuka, pakwa na hanya, kenye toto dogo mnaokuo pesa, maisha moto nyo, msikimbile kuyateza, let me show, take it slow. Let me flow. Oya, kama unasikia raha, basi nichi hoi, wamebaki kwa mataa. Cheki vilo na shangaa, mimi ndio, wanangoje ya kizaa. Yes, dio, dogo mdogo waga sina mbio. Nipe, sikio, wane stress kitoka mbio. Na kuwaga hivu si shangai njoo tukimix ndani ya mzuka kiss badai.
Hey girl, kiss with me. Right, left, get down.
Joo ni konyeshe zangu style na vunja rekodi zote za hizo file. Uko na ake hapo sijali shambani fuli mali. Unataka nini sema pewa, ukichoka hapa kwingine tosafiri kwa hewa. Brother, ushachelewa, ungekuwa umewasha high grade kwa hewa. Leta chupa, leta glasi, hatuna pupa, hatuna kasi. Tuko moto zaidi ya pasi, silent kama mshale sipoka risasi. Tulia ni konyeshe kama ngoma limenoga, baby tulia kuna veshe say. Kumeshika. Kuaribika. Let's go. Get down to this sound. Twirl. Sama yap. Yo.
Johnny.
Johnny, nalipuka kama gas, nakula na kunywa na wagazi na gastress. Ati, jameni bless, umejaribu wameshindwa kunipaka kinyasi. Hadi na wafesi, kona vile rosa, ozenda mbio, ozenda rest. Taratibu, kwanjo na mtibu, na muwacha freshi bila masaibu. Na wapajibu, mene yule raisa, sikuwa na naibu. Usisonge sana karibu, huni moto, sije kajaribu.
Hands up on air.
Tukum na pepea. Bewa, kama unalewa. Na bili kuje bila kuchelewa. Pole, kuna baka mambo kibutu kuzima. Oya, hakuna mashaka. Shika, kumeshika. Let's go.
Johnny.